Basqamphela manga bana ngoma
Basqamphela manga
bachisa baxopha Sabaxopha kanjani
Sasiqondana nqonda sebashaya
Saqondana
no
Saqondana
no
Saqondana
no
Basqamphela manga yikho
Basqamphela manga bachisa baxopha
Sabaxopha kanjani
Sasiqondana nqonda sebashaya
Basqamphela manga bana ngoma
Basqamphela manga bachisa baxopha
Sabaxopha kanjani
Sasiqondana nqonda sebashaya
Saqondana
no
Saqondana
no
Saqondana
no
Saqondana.